machine.
Yoga tune. Okay.
Apa ni vi?
Oza nation.
Starting on the beats.
Kasura ka upole ka mtoto. Wendo na limeliki soko. Sema kabisa ka unataka posho. Kwa kwenye nao weni na mamoko. Uya kanchota, toto kanchota. Kiunu ndembe ndembe paka logo. Anagobi nyua mia nanko.
Mapepo We love the time.
When the nuka maizi break it in a gaday, na jona eh. When the nuka mani na jona.
Shema.
Na jiska ningo wema bati nyumba ipaki wasi nilale nigisi mama. Na waza bosa nifute kazi nifuji.
Haha.
Tembe uchi mchana. Na nyumba ni yo.
Hutamala. Hutamalishi.
Kagonge. Sijuwe ni uze magonge. Au mimonye we ni jiroge.
She let him on
your
own. Who
I'm gonna tell my friend this is different. Come on, you got the end of the mission. This is stop play when say you go insane. Nothing for me to mask you, you don't listen.
We're gonna choose you. Which I'm a
lot. Sound spot.
Yeah,
I'm a PC. Pull up my PC.
We love you too.
You know I am the feature.
We're not gonna jump. Full in the shana.
Because I'm gonna go PC.
What you want it?
PC. I know that you miss me.
Unara popra wapi beka
kafu metanda angani manipa mitihani natoka njia gani uko nyumbani uko mtani uko kasini uko maskani uko venjani uko moyoni ajandani matukio na rewind kichwani you are one of the kind mashinda upinzani pozi zako da ila sura ya furaha you're my fan you're my lover you're my superstar mashindo kulala last night kiangalia kitanda used to play
maposho kushin
come back to me I'm not
masonji moya wapi mani
uwe vitu ziko tight.
I told you
in
my face.
Talking to Silva, wapi makana. Vila kushuha.
Hata kama mapenzi yakwisha.
Love is blind.
Mazoea.
Vitu nini?
Baby.
Mazoea. Vianu tamala.
Na kunywa pombe ni lewe sababu ni wewe si lewi.
Oh, oh, oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
unangalia kitanda you used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing all right. Kwa mtu mzima na ndiye ujue vitu.
Wala tumbo show.
Hata iwe mapenzi yamekwisha.
Togo cha wapi majeje. Rudi cha mingisha. You shall have the one. 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 You shall have the Vaha Vani Chilete Uchamala Uchamala
Anaongea anapotaka
Vila kushuha Vaka na chai
Kika Atujaongea ya kashakari
Mapenzi ya squeeze ni mapenzi ya nini
Nirusha steam
Mapenzi ya squeeze ni kitu cha wazi ya siyo
Tuseme ya naringa Kitu kimu
Ukiacho wa chika kipanda na chenga foleni
Online Line Blue tiki kwa message zangu
Green one pa
I think
I'm a little bit
Nashapotea kwenye moyo wangu Nanini Nanini Au nangangani
Mwache nini
Yangu Kinacho ni umiza mazoea Nime mzoea Na mwalo nipa umenikolea Na mpate Mia menifuki Suezi kuongea Kumfokea
Wala tim chao Shamina Wapo chile brown
Baridambo Usiku mchana Misi wanyo
Fakara
Sija umekana
Sija
beche
Sona Haha
Kiyo nike hutua Kwenye mti ya upendao
Haha
Nyuki huya penda maua Yakiwa yamechanua
Mwira mchuchura Mwira okaro
Kwamba nimepata wangu
Wanangu faira Wanangu ta
Arithi na mbingu
Wanangu mjacha Fati pati Wapi yule Swat Kenyana
Switi Honey
Mama
Taiparo yangu Switi Na juisi Mtoto yake pipi Wazushia wantishi Wanitie polisi Nimefika pasingoki Mino yule kisiki champingo Uningoi kwa timo Moyo umesalenda
Umesalenda
Akina kupenda
Akina kupenda
Moyo umesalenda
Umesalenda
Baby
Sana
Chuchuma yangu ya doshi Kale kwa uchungu kwa
uta Kale kwa uchungu
kwa uta
Sona hivyo sasa Sona hivyo sasa Ebu nsikia Uta mwalai
Chakoni utamukolea
Mama umefunzo wapi Iyo michezo ya kuchana na manati Mama umefunzo
wapi Iyo michezo ya kuchana na Tamu sana Utamu alai
Kondosha mkazi
Promota mungo
Panda kwenye mdongu
Promota nyundo
Ulichonipa chakoni utamukolea
Mama umefunzo wapi
Wakitaka chips wa shimimba sindio
Mama umefunzo wapi
Uta mwala
Chezo ya kucheza na mpuki
Ukitaka chipsi kukuheshimu mimba bana.
Mama nimefola kibandiki. Ay 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 ay. Goma nzito. Yani mama kuto mkwito.
Unachura mama chura. Oh oh. Kifuani na unamato.
Nisi kwevo. Chonde nalo.
Fuje hizo. Unapenda na kukobo. Twanga. Twanga. Tanu. Twanga. Twanga. Na kukobo.
Mwana si mwana.
Pole pole utanua.
Anakupa slippers la fono nakwambia ukaze buti wewe.
Mama unatifua. Twanga. Imegata tukamalo.
Team Kono. Chonde nalo.
Baby, mzio nimewaka vibaya. Kama vitu yani moto fire. Baby nipe chance nikuonyeshe. Usisahau niweke kwenye moyo wako. Uchukie wakinitaka wenzako. Mapenzi kupeti peti. Nikipenda sifichi.
Yani mama kuto mkuto.
Baby no ma. Kenzi lako ni kutatoza.
Unachura mama chura. Oh please. Kifuani na unamato.
Yeah. Let us get them.
Ujo iso.
Let us get them. Onango 047. Nikola. Yeah. Let us get them. Let us get them. Let us get them.
Wanango faida.
Kabe, natafuta dem mwenye kipini pwani.
Team Kondo.
Yapo mwenye mashitani.
Dogo Aslay, mtana nyumba.
Awe na tatuu mpaka kwa ulimi.
Hapana sahau, 254, DJ Kabu.
Tia utakila.
Natafuta dem, ani tia utakila.
Natafuta dem, lakini awe.
Team One Punk, wapi chuma.
Natafuta, natafuta.
Fada Benadi.
Natafuta, natafuta dem, natafuta. Natafuta dem, natafuta.
Chonde na rada. Hebu sikia. Utamwalai. Wala risabu. Wapika ya four. Mtana nyumba. Hala fudoko visu tafalali fika kwa dise.
Duwana. Hapa ni machupa na marijuana.
Hemsi kia gale. Hala kuitaji. Kwa dise.
Una nini unalana unalana. Unashanga unasoma we. Hizi ni pesa sio mawe. Ungezipenda ungesoma we. Tunatumia tunachoma we. Yeah, zingatia yu kufaki. Kama nakubowa kashtaki. Unanyota mina kisimati. Utaki jimeza kaunde kama.
Chada,
yes jamiru.
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 Hii. Hii.
Jamiru.
Hapana. Team Papo. Chonde nalo.
Tumekuja kuenjoy tupunguze kujuana. Hapa ni machupa na marijuana. Maswali mingi tunatibua.
Team Zedi.
Una nini unalana unalana.
Papa ya mtana nyumba.
Hizi ni pesa sio mawe.
Wale mitangoni team kuweza.
Mawe.
Kwa PMD na wanawe.
Mawe. Yeah, zingatia yuki faki. Kama nakubowa kashtaki. Unanyota mina kisima.
Chama kubwa.
Kijimeza makaunde kama.
La family.
Jamiru, yes jamiru.
Disho kabu.
Irus, yes jamiru.
Salmia John Bana.
Yes jamiru, yes jamiru. 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 Yes
Pala Team Popo. Wala mnarani. Nenda basi. Beria moja.
Tushaskia.
Mzee Tonyo.
Kwa that is.
Wapi chuma? Salmia Dangote bana.
Uko anga bad unachukiwa madam sema. Anguka nao itabaki
Wala Berry.
Anguka nao toko single for now. Taki mtaki sinteja party gani. Hadi make nice a seat and otani why. Kikupini location alkofana na hii. Sikate call niko chuma
Raji
mina juwa utakuwa mpiris.
Usikubali zishuke ruchizi mafansi sindio.
Tua mnisha shika mpua. Na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Setu na
watu watu azuri.
Tuna feel free. Take a V.
Ukitaka chips kuku bana sogope mimba.
Telku raps ni talenji. Anguka nao. Anguka nao check it. Anguka nao twende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka nao. One leg. Anguka nao. Anguka nao. Bagi bagi check. Anguka nao.
Kuna kiaro makina kantoka inside na mwenye mekisoma kina kani kidelisha. Kwele ngejana imelisha kitungizwe na tingika 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 tingika. Badilika mama kuja kukupika. Mwana zona baki home na mimi ndo ya big Nalipia picha na dina na di malaika na nilia di. Yamana tips.
Sendi malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Nasa diva nataka dina. Anataka di. Tetikam nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasa diva nataka dina. Anataka di. Tetikam nikupeleke dina. Niku bless na di. Nimekudigi una kafi. Tina nina thinki. Nikupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Wezi kuchiti majuwe ni penki.
Alo, 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 eh. Alo, 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 alo.
Magi, magi.
Alo, alo, alo.
Baby girl alone as you toke home. Niku perform niku Madonna. Nacho mandom like never before. Nina boni kizima danga zote tu balon. Jumazine za nice nikipata wakupapo. Na kuna kwela anataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi.
Nasema diva nataka dina. Anataka di. Kitikam niku peleke dina. Niku bless na di. Nasema diva nataka dina.
Penda mbuu Mbuga za majani iwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku.
Kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi bizi na wamamas.
Keti wana penda mbuu. Mboga za majani nzuri kuteleza na mimi napenda kukuku.
Kumangwa na wababa watoto wadogo mwezi
mwezi
wa mama.
Kwanza name pisika kwanza naomba samahani. Natoka mtaya pua na ngazee mbona shwari. Sijui naitwa nani kama vinku faham. Nidunge na neza komida wanga.
Mtamola.
Mboga 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 kushikisha za na bewa kizitoka.
Mwezi lushikope. Mboga na shaji.
Shada rada kubanzi kama tuki mochoka.
Ngoja chome skanki kwanza nimedi na hiyo hug.
Mura mchochora. Ujiletu mwenyewe.
Pagawa mapenzi ya kila misharobati na kaha.
Wali libeta tana moja chala Saturday.
Kambi fresh kikujem kupa teno fateno. Uko bless unashem kupa pes. Mi nikuwe sito fake sina games. Niko deep nime fall kwenye pes. Just to tamek. Wanapenda mboga za majani iwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku.
Mangona wa babas watoto wadogo mwezi kazi bizi na wa mama.
Wale upuza Saitator Commander mtukutu. Wapi yule yope mswahili.
Wa babas watoto wadogo mwezi kazi bizi na wa mama. Asiafika solo na bado sina mtu best. But in the make
Kaishi kiyuanjaleshi.
Akitembea si mchoki kumluku.
Wapi kibaki
Mijazi ya so. Mtoto bumbo yani yuko chuku chuku.
Fakabu
Nguvu ya bo.
Wee
Mkali moto kote mbali. Aise ni mkali moto kote mbali.
Shema shema shema.
Nampenda yukanjia ku.
Mushinka lona Hidasha lona.
Nampendi magari tuwene hata kwa miku. Yani ni valentine siku zote siku ku. Mtoto jicho akili mbuwa jicho.
Shasha
mtoto dimples. Anata pimple.
Moti
mtoto jicho akili mbuwa jicho. Mtoto dimples.
Waha
pimples.
Toto 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 kumbe. Toto kumbe anashoka. Toto kumbe anashoka. Toto kumbe anashoka.
Babangu ndo boss mkubwa kwa maana wale kule kwa mapd.
Sina kelele bongo wana.
Yeye ndo manager leisha sio?
Chinga kama pele. Sina kelele wapi gaji.
Udoshe na metal 20k.
Shawaka maganja. Waka maganja ni shawaka maganja. Kuna kanibali rasta. Kanibali rasta ni kuna kanibali.
Mwano tamula.
Takwenda na latiba kwenye tebo. Yusu tinataya lafu chini yebo yebo.
Wanangu faida
watoto kama wote
shombi kwa shombi kwa da
niga nino sentino
stakira wapi mchuba
niga nacheza
waploda wapi dogo la tenga
vina vya soma ila mi mtu mcha
timu mkruge
vina pite nitu katika kazi cha
oya 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 oya
oya oya
Manager, Sasa Sasa What did he? What did he? Karibu ni kupe kiti, unieleze nini baba.
Yalipo baba anza kulia.
Ha ha.
Oh, na kushinda kuongea. Hata mimi mwenyewe nikaumia.
Sema sema sema.
Nita kwa nini analia.
Bwana wake.
Memuacha.
Shamila.
Analia.
Cousin brother alimuacha. Shamila.
Analia.
Mkurugenzi.
Memuacha.
Ha ha.
Shamila alipoanza
utamala
aliongea na mama mbiku mingi na mbila alikuwa na ungea
wote nili
ole ya uruma ati walianza pezi bora siku nyingine
pila kushaha
kukuliza kama mepata mwingine haka mfungia bila
shamila
anadia
mwesu tadufaga ya
memuacha
shamila
anadia
vwana wake Vashi acha jile tu munyo Haha Vani midando sasa usio
Kapata mke akapata bwana sasa analia kwa
You don't shallow ora
Vashi
galo na bukana tayo usio Munangu fela swat kenya na Ha Wash off your panganga kwa maana mitomo ni mali yao sio?
Ina mae.
Usishindane na bacha na siku zote mimi bake shede na bake nani?
Ina mae.
Ukimwona mwambie na hata saa kwa sabuni sana.
Aso. And you know. I feel loaded. Yeah, go. And you know. Send me the love back.
Piche kwebo. Vui ko chanche.
You know.
Hasko. Kwem si sonic. Ni wanna myself.
You know.
Gabriela. I'm on a ship. Franga nyosho wapi aposho
Zote nikushua nimeweka tick mkono
Mshabibu moya
Turn
your moya, for a full time.
I'm missing you.
Drop it, Shamina.
No, no, no. Bailando, Unando.
Vonango Kili, Vonango Roma.
Unando.
Venita.
Bigger,
Drop him, Roma.
Ino mkono alafu chiza na mgu Piga, piga,
piga statu
Piga, piga,
mama kama
tatu
Piga, piga
Wabakio mitu sitwa kitu choma mavela Juteni kesha toka seta bakio mehema Na kumi mindo kadere saita baki mehepa Na sucha ki Ndobesha tui bambu na rudia selekta Leto shika sana juma bebe wamebeba Wajambili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta Ndobesha tui bambu neza rudia selekta Leto shika sana juma bebe wamebeba Wajambili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta
Piga, piga, piga statu
Ina
mkona la kuchasa mgu
Cha
Tumekukata Tushamalizaga wino na mate Kumbe men kama sisi wachache Kakubonga tabonga uwache Hapa judo kama kwa walkie mind Wana tunapigana na nja
Wanango bishitu
Ya kuchambana kwa mta
Wombani moya
Wamekuchoko na poka
Kicho mtuwa Rawana we
Kutwa yana kutoka kama mwana muziki Tusharo weka tuka force na jik
Tulchira
Meka tuka force na miti Nye kakara wa
Shalodo for the max mama
Windi sasa na kukemea
Tuna
Posa Utachenji gear na umbea utaukosa Unakinukisha tu kwa wana unaondoka Tutakusafirisha kukuziko lipotoka
Haha
Kwanzia leo tumekukata
Kwanzia
Tumekukata
Tumekukata
Leo tumekukata
Wewe nani wewe? Tumekukata
Tumekukata Tumekukata Kwanzia leo tumekukata
Haha
Tumekukata
Where is Jimmy? Where is your
brother? Sema nini we mwaretu Meshindikana yani kila chochwe mwanangu Kuna julikana Zweza ncheza nda
Eagle team Papa Jose
Zonapenda unachokifanya
Wapi mbichi
Umesha kujua
Vakasha
Lea mtuku na pua Wakisha kununua
Wapi kili
Kutuwa rangi za matemu
Biku
DJ Travel Mtoto fanya na ito za bibu
Vuja viga pula We mandi cha pula machira sa tinga kena dekesha Tuwa nangwa boso kusino boso anche boja na wana wasa lecha Waha Watogo tama, togo dele Wambia nini? Wambia tu huti bangi peke kisho na huta paka breakdown
Mtoto fani vini karadibu ya nimi kwela mwana
Chonyo
Mda mwingi anakada sanya
Chonyo Huda mshuwa nani?
Kibwa puni mena kwa
Huda mshuwa sabibu?
Nimtiibu
Haha
Wala ana kibuita
Sabibu
Acha wasazi ni wasi
Kamu sana Zeldia sabibu
Kuli
sabibu Something sweet Tasting like a chinga
Yema nyumbani Tuto mzuri Asipiwe mabaya nyumbani Tuto mzuri Asipiwe
Shabibu, Shabibu, Pele, Pele, Va, Va, Va Shaliyone, Va Shaliyone, Pele, 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 Va, 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 Va. Cha, cha. Nasema pala pala, pala pala, pala pala. Wait for that. Wait for that. The family members are here. Wait to fungo shadudo kidogo kiasi. Wako na kampunja kidogo shindiyo. Yani tunafungo shakalitu. Family members are here. Waha. Faha
na kauna rada basi sayo menino
kama kuna ra
sayo menino na kwa sayo menino umeni umeni
umeni umeni umeni
na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kwa kujua basi sayo menino umeni 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 no
where you at nigga niko na form now you know human then imagine mandom sign go to this ladies wanna go to before
command operation
mana wabone ba before
follow machine
ya go logs in
Faha
ni watoto nimekupin ukikuja kuja na watoto nimekupin ukikuja sikujo kiwa solo
ni kwa kana shaishi
hang na my buddies and band
family members said that you see
nani ndio nani na kama dubene za feel niko lucky mob days inazo uliza hadi chaki I just stay to the facts kwa irap nita
one mwendo chi
ambi analia niki
washi asho
yangu anajua mi ndio donga lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo na you know hakuna rade manze information ibo na you know I really love you ataka ni na igno na you na you na you na you na you na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kaukujua basi sayo menino umeni umeni umeni